kulankan oo dhahay gudoonka ururada dhalinyarada tobanka fudud ee ka koobantay magaalada Baydhabo iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulle Cali Waatiyana ka qabsoomi xafiiska ururka dhalinyarada degmada Baydhabo. Kulankii waliba ka saabsanaa isaga wareysi keedin wada shaqaynta dhalinyarada xafadaha xujoo ku shaqooyinka dhalinyarada iyo hayaan bulshada iyo xaaladaha amniga tobanka fudud. Gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Cabdulle Cali Waatiyana ururada dhalinyarada ku dhugan sidii xaaladaha amniga xafadaha yadanishay bogaadi ururada dhalinyarada usana sidoo kale ka baaqay inuu sugin la shaqeeyo maamulka Koonfur Galbeed. Kulanka ku reed gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Baydhabo Ishaaq Xasan Maxamed Duceysane iyo warbaahinta ku warbi walyaabay diiradda ka saaray kulanka.
Gudoomiyaasha dhalinyarada tobanka xaafadood citizen box on team wala shaqeeyaan isxilqaan dalsho horumariyahayaan deegaansho lahaansho yaa shaqeeyahayaan waxyaabaha ay ku fog wala qayb ku ahaan qabyaalada iyo maxay aheeto waxyaabaha lidka dowladnimada iyo nabadba waxyaabaha oo wali qulay qayb ku ayn iyo ku fog waxyaabaha ay ku shaqeeyaan way qayb ku ahaa dib u soo celinta bilicda deegaanka hadii hadafadi wadooyinka la qurxiyo nadaafada iyo maxay aheeto guutaan waliba qurxin oo biladkan dhatis ah ama nadiifintis ah sidoo kale nabadda ku shaqeeyaan laamaha amniga qaybaha shal duwan la shaqeeyaan dowladda qaybaha shal duwan la shaqeeyaan dad oo wali waaye way kale ku shaqeeyaan isdhexgalka sportiski oo dhalinyaradii xaafado liin qowdo shirarkii oo kaleeto kulamada munaasabado oo meel raay dhalinyarada abuudulka siyo marka gudoomiyaasha dhalinyarada xaafado eeda shaqooyin oo meel raay deegaanka dowladda unba hanba banhaayaan runtii mar walba nan ka dhiirigeliyaan shaqooyinkii haayaan ilaahay idin sheegnoona way rajaynayna wali karaankaana ba ilaahay ibn waafaji inuuna sii dardargeli doono deegaankana unan qabdo doono rajaynayna waqti walba saacad walba daqiiqo walba way rajaynayna in deegaankan unan shaqeeyo doono dowladnimadana kaabo doono hadii ilaahay gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Cabdullaahi Cali Waatiyana runtii gudoomiyaasha dhalinyarada degmada Baydhabo iyo guutaanba ururka dhalinyarada degmada waxyaabo oo way ku mid ah usuu ka dhiirigelin inuu haayaan dad oo meel raay shaqo muhiim ah iyo deegaankan haaya inay mudan dad la dhiirigeliyey oo la garab surum oo la taageer runtii gudoomiyaha aydan bogaadi dowladda hoos waxyaabaha kaleeto unoo nii dhiirigeliyey way ku mid ahaa dhalinyaro badan oo gudoomiyaasha dhalinyarada xaafado ah iyo dhalinyaro kale ba yaayana oo shaqaalaysay ajandaha oo geeka gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo ururka dhalinyarada degmada Baydhabo iyo qaybtis xaafado leena leem ku hadalay wali kuma taayaha isxaq wareysi iyo dardargelinta shaqooyinka horle oo meel raay ururka dhalinyarada degmada iyo leen ku baahni iyo maxay aheeto gudoomiyaha degmada oo run ahaanta suun ka dhiirigeliyay dhalinyarada shaqooyinkii haayaan in iyo leen baahan inuu inta kale sii dhiman inuu dardargeliyan oo iyo in 175 wadanka dhalinyarada awoodis ata marka de gudoomiyaha eedanka ma haysan dhiirigelintis iyo garab istaagtis iyo taayiradisba tabaan weelana eedan ma haysan tumudana gudoomiyaha waana keen kama halnagaan waqtiga quruxda baan nasiidi marka na farxad geliyaas in maayirki magaalada geeska de kulan nil qaado iyo dhalinyaradan runtii eedan in farxad geliyaas way rajaynaa inuu wali bikraankan ah ni wadankan ka adeeg doono rajayn waqti walba isacad walba ilaahay idin sheeg insha Allah.